silence na purura ki loud. Jali wa kibonga bora mugoro wako proud. Racho kujifanya fat and a talk ground. Shikwa na rufu ya tire and kiwa tout. Boy kutuma boy mwingine futi sita account. Kwa mabist ndo manene ngia east and announced. Pull up niki pull up sidhani ntacheza foul. Niko kujoko masioni niki back ground. Labda nirudi kwa tembelea. Tukule mambuzi nijo mnendelea jea. Sega kukulea siwe ni guangi. Najitegemea. Me never hit on a boy aki meta meta. Narudi kwa tembelea. Tukule mambuzi nijo mnendelea jea. Sega kukulea siwe ni guangi. Najitegemea. Me never hit on a boy aki meta meta. Nelea na chuki na mini kokwa elevator. Jia ganji kama fraction numerator. Friction mavidin na baki denominator. From the future na wamaliza kitaminator. Tegea ni shy na nendelea kushine. Do yangu multiply si chezi flat kaply. Wood doli kwa na die. Si first time. Si first time ku encounter this kind. You talk o envious so anything precious. Na chezea 0 degree Celsius. Fake smile, mini kwangi na mezo yo face mask. Na kosa na magoshodo but niko lel kwa gang. Sichuki area kwangu na bado siati naipenda. Na advice ibezi ya kuenda na bado na rap kwa pendant. Niko stune kachuki na joni stupid. Mekaza situli, zlob dan baki sendi srudi. Oye midi, silence na purura ki loud. Zali wa kibonga bora mugoro wako proud. Racho kujifanya fat and a toke ground. Kwa narufu ya tire and kiwa tout. Boy kutuma boy mwingine futi sita account. Kwa mabist ndo manene ngia east and announced. Pull up niki pull up sidhani ntacheza foul. Niko kujoko masioni niki baki ground. Labda nirudi kwa tembelea. Tukule mambuzi nijo mnendelea jea. Sega kukulea siwe ni guangi. Najitegemea. Me never hit on a boy aki meta meta. Narudi kwa tembelea. Tukule mambuzi nijo mnendelea jea. Sega kukulea siwe ni guangi. Najitegemea. Me never hit on a boy aki meta meta.